kwesinye isikhathi senza izinto ezubula ngomzuzwana omncane nje. Kanti izinto zihamba ihleleke kahle, dukuduku, sekonakele njalo. Kube khona into esikhiphe egiyeni, yithi labaya sesigijimele kwenzeni okubi. Angiqale ngubingelele, phinde kwamukele futhi engosini yethu eFresh, ngingusibonelo BT wakangema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Kubalekisa amandla enkolelo kwesinye isikhathi ukuthi kade yonke into ihamba kahle ebese nje iqhu. Ngento eyodwa nansi inqolo isiyoshona esosheni amasolokohle. Kube khona into esicunulile njalo. Kube khona into eyodwa nje evese yathela usawuti esilondeni sethu. Mhlawumbe bese siqala ukuphola emva kwalokho, ha ngiyakutshela wena, ebese kuba uzalizile umshawushilo ongalawuleki wokufutheka. Izaga 14 verse 17. Isififane siyenza ubula, kepha umuntu wamaso unokuthula. Manje kulesi saga, inkosi Solomon ikhuluma ngohlobo olubili lobubi. Uhlobo lobubi olwenza ngokuphazima kweso, ebese akhulume ngohlobo olulokhu lubila kithi ngaphakathi ngesikhathi sisaziphi isikhathi sihlela indlela esizophinisela ngayo. Sobe sikhulume-ke ngaleyo yesibili, okwamanje ake sikhulume ngaleyo yokuqala. Isififane igama lezulu eliqinilele yakuqala, onenhliziyo echukuluzeka masisha, siyenza ubula. Ngimele ukwethembeka la, nami nginenhliziyo esheshayo ukuchukuluzeka. Ngenza yonke into ngokushesha, hamba ngishesha, cabanga ngokushesha, dina ngokushesha, ngiyashesha ukuphendula. Ngilowo muntu ke mina ngokwemvelo yami. Mhlambe yona mlalela unjalo, mhlambe yaphuza ukucabanga ukuthi uphendule kanjani esimene sikuchukuluzayo. Kodwa okusalayo nakuwe, nenhliziyo yokucinana isuke ikhona. Yiziphi izinto ezivese zikugovuze nje, izinto ekwenza uzizwe usuhanjwa amakhizane ke manje umzimba wonke? Angikubuze ukuthi ngakube futhi kukusebenzele kahle, kukusebenzele kahle kanjani lokho phambilini na? Buhle buni obukulethele kwezobudlelwano nabanye abantu kuye nesithunzi sakho uqo? Ukucinana ngokushesha kusenza senza izinto eyiphumile esandleni. Zibone lezi zinto ezikuchukuluzayo, qala manje impilo uyihlele ngokuhlukile. Uma ukuchukuluzwa yizo, yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp, inombolo yethu ithi 067 706 0077. Kanti ungayeka ukuthi jeqe kuwebhusayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.